lothando, ibali lesigubu, ibali lothando, sondela kaneno, zwakala naso sonke isikhim sakho, imamele eli qilongo, le ngoma itshaya ngaphakathi.